Yeah, spy. Get a beach.
Exclusive views, ambient tunes.
Now my fans patch patch.
Let's go, let's get them.
Let's go, let's get them. Siri moshe sichu niliwala pani kuenda kuli muntu wea zani mveda. Na place ya fintu inakweda penati muntu wanga ndiye chea zani mveda. Mveda we impase kapleti miuki napata. Nipuro lipida time time nizapita. Siti chetupeula nitipa zangena. Daba ni mawan penati kutiwona. Na maipiri nina ngongole ya poto. Tumira wabanda batire teleko poto. Tika taisha mbali tinkale na hai. Aliensa za kupusha umu yanke yesai. Theni kuliko lasta zina tisatini. Afumo kana nsima kamba kapenini. Mufiplu wali bluzi ufani kakulimba popipa kukachizi. Iwe gwera ni kucheze. Ni kucheze. Ni kucheze. Real life isichu nifuna unicheze. 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 Real life isichu gwera ni kucheze. Ni kucheze. Ni kucheze. Real life isichu nifuna unicheze. 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 Real life isichu. Wea kule tera sampo ikazi siri ratu. Kukankala nkongole nshi wa mubishi ratu. Ni ofuta muntu wana mupangira mfuti. Ni ofuta muntu alifetishani yezi alila maibaki. Chemukuru chonsi na finte fufaki. Nikali kukamba sinifuna nipumule baku. Wazibi kabafu tobweza nkongole. Sefere moshe kuno vitu vinatula. Batini chira tola makelo mweni kwelela. Manga tombo ni 2021. Unje time yomusiba manje kanzela wakwanu. Ama kechite waiko nda Facebook. Singa pite poteno posta pa Facebook. Ndi 780 na patwa na malaki. Sivi kalepo ya tunitiko na mwapulaki. Bwira ni kucheze. Ni kucheze. Ni kucheze. Real life isichu nifuna unicheze. 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 Real life isichu. Bwira ni kucheze. Ni kucheze. Ni kucheze. Real life isichu nifuna unicheze. 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 Real life isichu. Kana bakai bene balileo. Watape chape na vene si balileo. Timatiamo vena ngongatiba pitisa teo. Siva maseka vena ngatiba pitisa teo. Atini kulemelela pa mafuto ya msako. Matini shiulileo boy pa msako. What goes up? Chifani kopera panzi. Ni tu orotai kulipe second chance. Wera ni kucheze. Ni kucheze. Ni kucheze. Real life isichu nifuna unicheze. 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 Real life isichu. Wera ni kucheze. Ni kucheze, ni kucheze. Real life isichu nifuna unicheze. Unicheze, unicheze. Real life isichu bela ni kucheze. Ni kucheze, ni kucheze. Real life isichu nifuna unicheze. Unicheze, unicheze. Real life isichu.
Mr. Mpendi on the beat.
Spy.
Get a beach butter. Hey. A German last of life. Yo posa timpiri. China man, sui lanchi si fukwe. Anzi, D-Boy, Dantumbo. Naibu, King Teza, Bosquero, Lafiki. Tumchi woku, top man ito piso. I got you. Langzi, simwala levo. Kira beach, but danger maningi. Yes sir, let's go, let's get him. Kas, Mr. Mpendi on the beat. But Mr. Mpendi on the beat. Showtime.
Exclusive from ZambianTunes.com.